cappella, cheza cappella. Niteme mahela, I'm falling in love with you, DJ. What you gonna do? Give me replay. Why don't you run back a kuche? Wabaki roho juju. Oh, mama sita kitela. Apa champagne bella. Wala singo di masela. Choma nyama fuja hela. Call your sister kidela. Wambie tuwa farajika. Kulivo shika. Watoto na chupi chupa. Wekele hapo, wekele. Chikilia hapo, chikilia. Nyegezea hapo, nyegezea. Chetulia hapo, malizia. Hey DJ, nebu tupeleka tekeleka motoka. Nebu zima biti ukiwasheka. Hata kama wamechoka kuna kuka. Basi chupa ya koisheki. Hey, unavamia utableki. Eti Mr. Teleki. Nasalio lako alikesha. Shefa, Deva. Imechubuka, imechubuka. Baby shike ichape. Unachizika, unavyopachika. Baby shike ichape. Basi chuchu. Kauna pupu. Miguru juu. Amisome tatu. Basi chuchu. Kauna pupu. Miguru juu. Wekelea hapo, wekelea. Chikilia hapo, chikilia. Nyegezea hapo, nyegezea. Chetulia hapo, malizia. Wekelea hapo, wekelea. Chikilia hapo, chikilia. Nyegezea hapo, nyegezea. Chetulia hapo, malizia. Oh, nakupenda Dela, 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 Dela. Sifanye mfungwe jela, 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 jela. Oh, nakupenda Dela, 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 Dela. Sifanye mfungwe jela, 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 jela. Oh, nipo yewe. Unavyoringa mutoto, to, to. Oh, na, 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 na. Ah, yeah. Kako lako kile zingo shema bebe. Unaniweka roo juju. Wacha wakunu na wanune. Umewazidi mabobo. Wekelea hapo, wekelea. Chikilia hapo, chikilia. Nyegezea hapo, nyegezea. Chetulia hapo, malizia. Wekelea hapo, wekelea. Chikilia hapo, chikilia. Nyegezea hapo, nyegezea. Chetulia hapo, malizia. It's management to synergy.
You are